Yeah, love is so tricky at times, you know, cycles and the triangles. Times all we need is one last chance, no matter how hard things get, yeah. Ni wewe tunaenzi, si unajua mani suwera, ulidanganywa ati nikucheza, design na kupenda siezi kubali, jo wewe kuenda mbona, hati yako iko hard and be patient, usi close curtains, I'm true to you, siwezi kupa heart, except the last dance, nipe last chance, I promise me ndakuwa better, baby please jaribu tena, jaribu tena,
bili jaribu mimi, nika jaribu.
Ukadecide kudipa tu kujaribu mami, cause ungekuwa tu unge stick na mi. Ulitake advantage kwako mimi fallen na maringo za kitoto. Oh, I just take ku remember you ni worst of them. Unakoenda pana ize huyo anakuchocha, si ana wife pocha. Bongo na mwita pocha takugonga ata sepa ba. Kwa hivya kile kidogo haikutosha, unataka jovi kubwa hii. Apana swap mami, I'm the ghost you know. Always remember that, huh?
Bili jaribu mimi, nika jaribu tena. Wakati wa